biashara, asara kikwazo utambue. Mapenzi si masihara, usinipe mawazo nijiwe. Usubiria mama, kaza moyo vumilie. Usiwaze ya jana, kwa ele osilie. Mchana, natafuta, usiku narudi nipoke. Kidogo, nachokikuta, nilinawa na siku isoge. Mchana, natafuta, usiku narudi nipoke. Kidogo, nachokikuta, nilinawa na siku isoge. Shura, vipodozi na style zanile. Tegeza wauza sura, nazama jirani kelele. Uvumilivu wako, niyo nuru maishani. Pia usikivu wako, thawabu utapata kwa manani.